More music at NigerHighLife.com.
Onye liya fa, o si na nke ya kacha mma. Dinky, the Winky.
Yeah, I'm for us in the game.